Jazz music, baby.
I'm sweating like
Cleo Whack in the building, riding on time. Welcome to the music, ni MVP Times FM. Now we're janja wa town, wameshe kiri. Wherever she do what, mjinga to me akili. Stories za kumwaga, interview na playlist. Tano za mastana zita superstar list. Lil Omi kwenye mike, huni msiba na mazish. Shafungule speaker jirani, hunya mazish.
Tony Boy, I'm on Tana, now just chillin' na wanyama having a good day. Tunasikiza big show in town.
The playlist
interviews zina kufunza,
zina kubabysit.
Hot news, hot music. Lil Omi, the interview king. The king of bling bling. The king of this thing. When the king won in, Lil Omi, king of kings.
Uya na umefika tunya radio man. Kusukinga la kijanja, what you have in mind. Rubani ni tambo. Take it, playlist to Kwanda, yeah. Playlist to Kwanda, playlist to playlist to Kwanda, playlist to playlist to Kwanda, playlist to playlist to Kwanda.
I got my big boy on me, he up in this.
Zuka wameleta, list iko kwenye pepper. Stylish on your vest, it's not ridiculous. Mina pita, dup is on the beat. Ndo nafanya, situ na peta. Na katika kikipindi cha playlist, my haters wanna kweta. Tuka kwenye jinga na Lilomi, Jogden Reva, Speedy. Mi ya Shirini kwenye corner, tunateleza. Tuni everywhere, ya kibarazani kwenye mikeka. Daftari, chula kijanja, nina wafanya watu mateka.
MVP, mtu flani V, mwenye akili nyingi. Jama flani V, ya kicheza, ashindwe. Playlist ni bao la ushindi, bao la ushindi. Ya wele we mapimbi, hey. Ili ni show la kibabe. Tunasikiza ndani ndani mpaka mabwe pande. Hold up, hey. Sorry nazo za kibabe. OG tab na mwanangu nane mwite tambwe.
Uya na umefika sinya reki ya man. Kusukina la kijanja, what you have in mind. Rubani ni tambwe. Take it, playlist to Kwanda, yeah. Playlist to Kwanda, playlist to playlist to Kwanda, playlist to playlist to Kwanda, playlist to playlist to Kwanda.
Turn it up, we gotta hear this, hear this.
Yo, Lil Omi getting high on the playlist, we damn wise. It's show like that's the one, two, kijambas, no. We don't need dancers. Kupatano gari wanazo kubari mastatu na esabuka sensors. Tunafanya maunye mabrudani ile line. We chase for pay. Stories za moto ka jehanam. The VP wa Dar es Salaam. Exclusive interviews za kibabe wenyewe wanafaham. Tunafanya wonders, wonders, tunapanda panda. Wanaganda kama mibandikwa. Bila wana sanda, sanda, bila gwanda. Situ na tuwasha kama gari.
Hey, who that, who that?
Tambwe.
Playlist no chama, hebu fanya ujipange. Pate stories za kibabe, interview za kibabe. Ena we unatoka, lazima ungangane kamugabe. Pata, ngoma ndano pendwa za master. Chama la kizazi, chama la kitaa, yeah. Playlist man, jebala, hey no lie. Pumzi dogo half five, yeah. Running kama vile fibe bye man. We get let's tell a goodbye now, peace.
Uya na umefika tunya radio man. Kusukina la kijanja, what you have in mind.